Producer Andy on the beat.
Nilijua kukubadili siwezi, ushazama mabadini, ibada kuniletea ushenzi, udangaji ndo yako dini. Kwa miaka mitatu tilari subiria, kumbe ngozi ya chatu kusudi kunivurura. Kinachoniuma wenzangu wanatumia, na mini boya kutwa kuwatunzia. Acha yaishe, yaishe leo, acha yaishe, yaishe leo, acha yaishe, yaishe leo.
For all the respect that I gave you in my love, I respected you, then you decided to betray me. Ukachanuka kupenda mashuga daddy, watu madu, ukaniacha ukakimbia. Wazazi wangu they knew that you are my wife, tukaomba God together for future life. Ukanitenda, ukafanya didn't hate love, fuck. Sitai kuacha, you're my future husband. Maneno yako hayo, the tattoo in my body ndo inafanya minilie. Alafu na Nicole na nisho nivumilie. What a fuck, destiny she are the words on my chest. Na venyo mepotea, wish I knew na regret. My friends na marela, uswai wa text. Na venyo mepotoka, walai na kuhet. Our photos on my phone, ina uma kudelete. Kwa sai unabo, motherfucker na repeat. Told that for long, 3 years without sex. Maujinga zako going back to your ex. R.I.P. to our love, R.I.P. to our love.
Acha yaishe,
yaishe,
yaishe leo,
yaishe.
Acha yaishe,
yaishe,
yaishe leo,
yaishe.
Acha yaishe,
yaishe,
yaishe leo.
Jinga zako going back to your ex. R.I.P. to our love, R.I.P. to our love.
Kwa miaka mitatu tilari subiria, kumbe ngozi ya chatu kusudi kunivurura. Acha yaishe,
yaishe,
yaishe leo,
yaishe.
Acha yaishe,
yaishe,
yaishe leo.
Yeah,
yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.